Umewangu katoka vizuri, kaulamba msuri, mara karudi jeuri, no
chakushangaza.
Na nyumbani katoka vizuri,
mixa kumwagia uturi,
ila nukia vizuri mume wangu
divana.
Ukirudi maneno, mara kipigo,
ni mwanadamu wa ngoma, kisa mimpole,
oh no no,
mimpole to man.
You know how much I love you, I'm so baby.
Kisa mimpole,
divana divana,
mimpole to man.
Ah, ukweli na kupenda,
ila mateso nitashinda.
Mungu divana divana, I love you baby, my man, you can be my side, my sunshine, lulu diva.
Mie nilitokaga mkole, cha kwanza mpole, pole pole baba we, kama umechoka. Kwachu kwachu, watu na viatu, sio ni sababu, ya nini kujipa tabu.
Usiseme hivyo mke wangu, I'm sorry.
Mie kwako fagia,
maneno ni sumu darling,
sishikilio.
Futa machozi baby,
kisa mimpole,
apana
mimpole tumana.
Usiseme hivyo mke wangu, I'm sorry. Ukweli na kupenda,
ila mateso nitashindwa.
Nyumba ime
shy out,
cha kwanza na kupenda, chochote nitatenda.